Nalishiva kuti Yesu alintemwa nemwana wakwe nanguna bomuntu mubi era alansunga Nalishiva kuti Yesu alintemwa nemwana wakwe nanguna bomuntu mubi era alansunga alintemwa nemwana wakwe newabipa Ngelio kuboko kwa kwe kulabana ine Alitemwa ne mwana wakwe Ngewabipa umutima Ngelio kuboko kwakwe kulabana ine alishiva Yesu wandi ubunake baba muline nelio lyonse ilonde pepa era Alishiva Yesu wandi ubunake baba muline nelio lyonse ilonde pepa era langufa Alitemwa ne mwana wakwe newabipa umutima